Honey, so my one invade and mama. But knowing that I got you by my side, suddenly everything is simplified. Undi masinza enda ndeka,
singalole iwe.
Kugawala singa enda ndeka,
singalole iwe.
Zonse zonwe ndifuna, you got it
last more.
By way ineli uma, utale.
I know.
Mazanga unsewa, mamuna unsewa. Balibe mamuna, mene akumvanga tinde.
Balibe, balibe. Alibe, alibe, awa
Kuminga tineo Potindi napata Tonse mwamoti Tonse mwamoti
Tonse, 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 tonse
Tonse mwamoti Tonse mwamoti
Tonse, 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 tonse
Nimeni uliri ndituri ndango ene na kukute mgole
Tonse, tonse, tonse
Ni man kondandani
iwe
nimbo hindi andani
iwe iwe